Into engiziqhenya ngayo, ngiziqhenye ngokuba isibonelo ebantwini abaningi, kakhulukazi emphakathini, kuwo lo mphakathi lo owade ungakholelwa kithi okanye kimi. Isikhathi eside nami lapho ebengibona ngizibuza khona ukuthi kungani abantu bengakholelwa kimi, kodwa ngibe ngenza into ekhombayo ukuthi ngifuna impilo. So kwahamba kwaze kwafika ekugcineni lapho sekuyibona abasondela kimi bethi, hey mfethu, uyasikhuthaza. Hey mfethu, kwashintsha igama, ngingasabizwa ngegama, sengibizwa ngomhlonishwa. Ngize ngithi mina cha, ungangibizi ngomhlonishwa mfethu, ngithi asemina loyo waye uyena. Ukukhuthazeka nje komphakathi kubuyisithembe emphakathini, angoba noma kuthiwa angisekho emhlabeni kodwa ukhona engasho ukuthi eyi yazi usiyabonga ungikhuthazile. Ngambona mina ehlala ekhaya elinje, ngambona eliguqula leli khaya, ngambona enza amabhizinisi, ngambona eqasha abantu, ngambona abantu impilo zabo yishintsha ngaye. So kakhulu lokho ngiye ngisiqhenya kakhulu ngalokho.